yeah, yeah, yeah. Having some fun again.
Vile ninja leo nipo hai, ukicheza na kulenga kama sniper. Uranisha pandisha masaifu, litungi na masige wa shalaita. Yani leo
karimu watashoka na mima na mpochi metuna.
Na hakuna mseo
kitaka webambika na mimi na kuna kununa.
Ukichelewa sita kuisha mboga, mana huku watu wanaruka tumadoba. Mase kwa vijana watu wanaroga, anda 18 kando hakuna gasoda. Baso kewa na bebe we shakita shakita yeah. Wasi tupe mbawe ruka naye yeah. Indo ila mida ya kujefi njari. Usa wape wanja mkupa ya nipara nawe.
Show me how the way you dance. Dance, 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 dance. Shake your body basi dance. Dance, 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 dance. Show me how the way you dance. Dance, 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 dance. Shake your body, bossy dance. Dance, 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 dance.
Pase sedesha mpaka mguu pate crack. Hakuna kukesha domo ni nataki. Mizinga champagne tukuchi na fasi. Hapa hakuna deni tunalipa cash. Wauni wayo, wayo yo yo. Everybody say wayo, wayo yo yo. Hato popi kusi mwaga fedha, mana tusha zipata pochi ni mitenga. Pesa bila mdomo inasema, wei tongeza bapa minataka tena hey. Baso kia wana baby we shikita shikita yeah. Wasi tupe mbawe ruka na ye yeah. Indo ila mida ya kujefi njari. Uso wape wanja mkupa ya nipara nawe.
Show me how the way you dance. Dance, 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 dance. Shake your body, bossy dance. Dance, 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 dance. Show me how the way you dance. Dance, 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 dance. Shake your body, bossy dance. Dance, 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 dance.